spend time more, baby.
Vinma on the cut. Donga, donga, wanajua mimi ni donga. Farova boy, wanajua mimi ni donga, donga. Wanajua mimi ni donga. Ten town mob, ndio crew wanajua man. Vinma TTM, ndio jina kam Islando man. Mina run this streets juu mini hit maker. Donga chapoma rapper, nacho akiteta dictator. Nafanya wakaima dictator, ordinary wa mta. They know who I am, swag ni killer. Dula zimemaliza kwa verse nimeririma juu akili mejavina. Check free flow zi labdo get kwa mdem. Money on my mind niki chase my dreams. Sina time ya kuslip juu cream ndio key. Key ya kufikia na kuslat money tree. King, let me tell you who's king. But first, let me tell you for free. Mindo promise rapper foretold. Where's the crown? Foretold. Mini accident, mini fatal. Mafe king wakiono na fumble. Juu ka noma ni noma tunachafua rada. Vijana wamenyanya tukichafua rada. Tunataka ya steam, tunataka ya jaba. Foma karao sasa ni raba. He's a brother kwa rap mini donga. Street cred mtaani mini donga. Kufaiko mimi ni donga. Farova mimi ni donga. Donga, 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 donga. Wanajua mimi ni donga. Donga, donga, donga. Wanajua mimi ni donga. Donga, donga. Wanajua mimi ni donga. Donga kwa sin, donga ni mi ndio kusema huzote na i. Usipinge na ni utapigwa ndenga uti ukijifanya snita. Tunakuficha na ni, talent yo hi but money ndio key. Donga kami ya do nothing for free, no time for haters. As you can see, masposa napatana na team mafisi. Tunawakula na ni ya tutambui sisi. Na usho wa iretu na kami ya sisil. Sisi kwa sisi ndio chama yetu si. So usho mapresenta wa chezengo mahi. Rap until answer BC. So ni simple kwangu kama ABC. CD sales biz kisi. Mini Hassan Jerry kuliza IBC. Number one, sina time ya number two. Take one, cause time for me to take two. Round ni two, na minu nko juu. Nisha kata mafala maguu. Bling kwa shingo, timba miguu. Hakuna kitu wa manongo anza ni do. Soro so, but awezi ni show. Indo manana jitadonga bro. Kufaiko mimi ni donga. Farova mimi ni donga. Donga, donga. Wanajua mimi ni donga. Donga, donga. Donga, wanajua mimi ni donga. Donga, donga, donga. Wanajua mimi ni donga. Kufaiko mimi ni donga. Farova mimi ni donga. Donga, donga. Wanajua mimi ni donga. Donga, donga. Wanajua mimi ni donga. Donga, donga. Wanajua mimi ni donga. Donga kwa sini. Donga ni mi. Yeah, yeah, yeah. Donga, 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 mini donga. Farova boy, wanajua mimi ni donga. Jua mimi ni donga.